ngicela ukuza abaphathi lezemfundo anifundela. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Ingane seyifundile, sifunda emavasithi, lutho imisebenzi abayitholi. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihlele ekhaya. Wathi omunye kimi, yazi ngifundile iminyaka isilishumi ngihlele ekhaya. Ngaphendukuthi akaboy, kodwa ngigraduate lutho umsebenzi. Ngaphendukuthi akaboy, kodwa ngigraduate lutho umsebenzi. Ngaphendukusho futhi akaboy, lutho umsebenzi angutholi. Inkinga nginojazi, ujazi lolumnyama, shuthi yilona isikhalekiso. Inkinga nginojazi, ujazi lolumnyama, ushuthi yeyilona isikhalekiso. Inkinga nginojazi, ujazi lolumnyama, ushuthi sona isikhalekiso. Inkinga nginojazi, ujazi lolumnyama, ushuthi sona isinyaliso. Thatha ujazi lami, abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Abafwethu bafundile banamaqualification, lutho imisebenzi abayitholi. Ingane seyifundile, safunda emavasithi, lutho imisebenzi abayitholi.